sɔrɔlen denbara kamalen sɛgɛ wolonfila warajarakɛ ye sisɛ ka saraka ye